kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'aa 2:30 olakkaa hanga sa'aa 3tti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Kan umriin 56 Siizaar Saayok abbaa murtii federaalaa kan Maayaamii Filooridaa duratti har'a akka dhiyaachuuf jiru maddeen Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Iddoon itti dhiyaachuuf jiru kunis bakka jimaata darbe itti qabameerraa fagoo mitii jedhameera. Foddaaleen konkolaataa namicha qabameerraa wanni maxxanfame hundi pireezidaant Tiraampiif deeggarsa qabu ka calaqqisu ture. Kaan immoo mormitoota Tiraamp fuula kan aguugee ture. Waan torban darbe aangawootaa fi namoota beekamoo biyyattiitti ergame 13 isatu ergee himannaa jedhutu irratti dhiyaata. Yakka ilaalchaa booda dhimmisaa mana murtii federaalaa kan Niyuyoork jirutti darbuu malaa jedhameera. Saayok torban darbe boombii poostaan ergaa tureef himannaa 5 irratti dhiyaata. Kanneen ergaman kana keessaa garuu kan dhoohee hin jiru. Boombiin kun irra hedduunsaa demokiraatota Tiraampiin mormanitti ergame. Isaan kana keessaa pireezidaanticha duraanii Baraak Obaamaa, ittaanaa isaanii Joo Baayidiniif kan bara 2016 Tiraampiin mormuun pireezidaantummaaf dorgoman Hillarii Kilintan keessa jiru. Aangawoonni nageenyaa akka biyyattii warri bara bulchiisa Obaamaas kanneen itti ergame keessaa jiran. Abbaa langaa muummichi Jeef Seeshins akka jedhanitti Saayok balleessaan irratti muramnaan hidhaa hanga waggaa 48tu irratti muramuu mala. Saayok duraanuu aangawoota seeraa hojiirra oolchan biratti kan beekamu yoo ta'u Filooridaa keessatti yeroo hedduu hidhamee ture. Bara 2002 garuu boombiin balaa geessisuuf waan sodaachiseef ture kan hidhame. Daayireektarri biiroo qorannaa federaalaa yookaan FBI Christopher Ray akka jedhanitti boombiin maramee ergame 13 keessaa tokko irratti ashaaraa Saayok argamuusaa qorattoonnis dubbataniiru. Pireezidaant Tiraamp namni gocha kana keessaa harka qabu kamiyyuu seera duratti akka dhiyaatu dhaadatanii jiru. Hokkarri siyaasaa waliin hidhatee qabu Ameerikaa keessatti hidda akka gadi hin dheereffanne dhowwamuu qabaas jedhan.
Sinagoogii yookaan immoo mana amantii juudotaas Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Pittsburg keessatti dhukaasa banameen kanneen dhuman namoota 11 farra sirni geggeessaa raawwatamee jira. Hoogganoonni amantii fi kajaarmaalee uummataa sirna magaalaa Pittsburg keessatti geggeessame kanarratti kan argaman yoo ta'u dhaamsa obsaa wal danda'uutiif tokkummaa dhageessisanii jiru. Kan umriin 46 namni dhukaasa sana waldaa amantii keessatti bane Robert Bowers mana murtii federaalaa duratti yakka jibbinsaa dabalee imannaaleen kan irratti dhiyaatan yoo ta'u yoo yakki kun itti murame aga du'aan adabamuullee kan isa geessisu ta'uun beekamee jira.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kamisa darbe imaltuuf jarman turan uummata Itoophiyaaf hidda dhalata Itoophiyaa istaadiyeemii Firaankfurtitti walitti dhufeef waan biyyi sun amma keessa jirtuuf karaarra deemamaa jiru laalchisee haasaa dhageessisanii turan sooraa qindeesse.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf horaaf achi dhaqe. Horiin inni dhufeef keessa tokko kabulchootii Afrikaa waldaa Compact with Africa jedhanitti dhufan. Waldaa kana chaansileri Jarmanii Angela Merkelitti bara 2017 yaayyabe. Akka biyyooti guddatan G20 jedhanii Afrikaatti investimentii hojjechaa daldal jabeeffachaa dhiphuuf bal'inni Afrikaa keessa qooda qabaatan Compact with Africa kan yaayyaban. Waldaa kanatti Afrikaan cuftinuyyuu daramuma jiran agammaatti Itoophiyaa waliin biyyi 11 keessa jira. Compact with Africa kunniin baranallee akka Afrikaatti hojjechuu danda'an irratti waan hedduu waliin hojjechuu danda'an irratti wal dubbatan. Marii sun dubatti muummeen ministeera Itoophiyaa uummata Itoophiyaa kan Awurooppaa walitti dhufeetiin istaadiyoomii Firaankfurtitti gammachuu faaruun sirbaan simate achi mariitti dabran. Tokko taataniitiin nu horsitanii akka qalbiin tokkummaa tuniin isanii bultu waaqisanii yaammadhaa jechuun dubbate.
አንድ ሆናችሁ ስላቆራችሁን አንድነታችሁ እንዳይወሰድባችሁ እጸልይላችኋለሁ።
አቺንቱበት አፋን ትዱፈፊ አፋን ቢይትዱፈቲፊ ቢኬ ሰዱፈቲን ነጋፉን
አይነን ሾነን ጉተን ታግ ከመይ ከመለሁም አከም ነጋከሰኒ ኮመን ሳቫ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኢን ዶችላንድ ኡንት ኤሮፓ
ረኮምቢ ሰንባፍቴ አኩም ኸይሰን ሄዱጀ ዶክተር አቢ
ካገር ወጣችሁበት ዘመንና ምክንያት እንደ ቁጥራችሁ ብዙ እንደ
የመጣ በሪሳምቢ ያትባታኔፊ ወንቢ የሰንባሰ አኩም ኸይሰን ሄዱ ገርገሪ ጅራቹ ምርከና ሄዱ ተውለን ምርከና በርኖ ታናን ሲያሳ ታናን ጄኒ ሰኒተማተ ታናን ወምታቴ ፉዩ ኢግሪይ ሂድግይ ሰኒን ቢያበቀተነ ወምትባታኒት ሰንባሰ አከርደኸና ዱብ ጅራቹ ባኑለ ኢትዮጵያ ለንዱሪ አውሮፓ ወሊን ጉዶ ወሊጃ ላጀድ ቢዩጩፋ መቃ ያመቲን ዋኒሲን ኢትዮጵያ ወሊን ቀባቻ ባዱበት ሙሜ ሚኒስትራ
ከእንግሊዝ ጋር በትምህርት ከፈረንሳይ ጋር በባቡር ሐዲድ ከፖርቱጋል ጋር
እንግሊዝኒ በርኖታን ፈረንሳይን ከራባቡራቲን ፖርቱጋሊን ጋምወራናቲን ወሊለንጂሱቲን ቱርኪፍ ግሪክን ደልደላን ስዊድንን ሲለው መከናኸና ወሊኖ ጀቻ ጋም ደልደላቲ ዋን ዶሊኖ ጀቻ ጋም ፈያቲ ፉምኖራን ቅሌንሰለን ጅፈቻ ራሺያ ጋም በርኖታቲ ፉዋ ወራናቲ ፉዋን ዱ ወሊኖ ጀቻ ባን በአውሮፓ ጩፋዩ ዋን ዱ ሄዱ ወሊን ቀባቻ ባን ጀርመንን ለታናን አርዩማ ጉዶ ቀባቻ ባን አርደለ ወልማንጀር አርዩማ ቆፋሜቲ አውሮፓ ዋን ዱ ወሊን ዋልፈካኑ ቀምና ጀርሙም መስራ ቢቲ አውሮፓ ክጀቻ ዶክተር አብይቲ ተኮለኒ ወራን ኬስ ተንደብሪን ኢንጀርት ረክን ወራን አርግቴቲን ኤጌ ቢዳዊ ትሩፈንታት
አሁን በጃችን ያሉን ሁለት ነገሮች ናቸው ነጻነትና ተስፋ
አማንተን ዋላማ ተርካንዋፍ ቢሊሱማፍ አብዲ ተንላማን አርካጀበይ ፈኔቲኒ ኢትወልቀርቃረ ኢትወልያምነ ኢትዮጵያ አርጉፈኒ ኡመርግና ኢኑምደራናለ ኢኑመርግናለ ሁምኒቲ ሱኒኒ ሱንራኑ ዶርቲንጅርቱ ጀቾንዱበት ኢትዮጵያነካ ዶክተር አብይ ጀደቲ አሲአቺ ኢትዮጵያን አቺጋውፊ ዋንዱሪ ሂምበን በራቻ ዋን ወላል በራቻ ዮካና ሞጀጀበይ ፈቻ ዋን ጃለን ላፍከኔቲኒ ጅሬን ኑራ ዋን ጅሬን ኑራ በሌ ሱዳንዳ ኦብሲኔ ጭኒነነ ቢይታና ፎጀቹመል አከሮፓ ሲያሳ በረኔቲኒ ሲያሳ ኑን ጩፍቲ ቆድ ከሰቀምኑ ቀባቹመል ለጀን
ኢትዮጵያ ማንንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደቂጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራት
ታቱለ ኢትዮጵያኒ ቢይነሚ አኩንፈድ አክቂጣ ጋርጋገልፈቴ ዋን አባቶ ኮቲሚቲ ቢያ ኡማት ጉዳ ቀብዱ ጉሚባሎ ቢጉዶል ታና ወንኒን ወርጉ ፈኑ ጀደ ኢትዮጵያን ኢሙድማለ እንዶን ኢትዮጵያን ሃቴቲ ኢኑቀጥማለ እንጭነ ጀደ ኦብሲኔ ሂዳን እነነ ኢትዮጵያ ጉዲሱ መለ ጀቹን ዱበት ሞሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኮራ ፍራንክፈርት ረት አመለ ዋና ፈጅራ ጀደ
የሰባዊ መብት አያያዝን ታዊ ያብት ክፍፍልን የዳበረ የሥራ ባህልን በህግና
ምርግነማ ምርግነማ ቀባጫ ዋንቀም ሰይራን ወሊን ቀባጫ አማሉጂ ጉዲፈቻ ሰይራን ቡላ በላባውፊ አመለ ዋንዱ ንዋፍ ወምጩፍራቲ ወልፈልማያ ኡመል አጀንዳና ሜዲቢን ኦልኑካ ኢራለት ወልኛቻ ወልትኛላያ ኡመልለ ዳብለ ነገ ዳጋ ነጋ ጀበፈቻ ወልቅጡማ ሰይራ ጉዲፈቻ ያውመል ገምኸናን ታኑሞጀን ገምሰይራቲን አሞ ዲዮቱ ተርካንፊ ወልረንጭን ፉደን በርኖት ኸን አክኒ አዱኛ ከይሰቆት ቀባቹ ማለ ከሮር ባፈነቲን ትጅር ወልደ ወልአብናኖ ለኸስ ጅራን ዳምሳ ሐሪዩማ ቢ ኦርማ ወሊን ቀምን ጀበይ ፈቻ ተርባንት ጉየ ተርቦጀቻ ሪመለ ወጀቻ ታኑምከይሶ ጀቻ ባና ጀረ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ይመልቶ ፈውሮፓ ጅር ዶክተር አቢ ተንማለለ ኡማት ኢትዮጵያ ካማሪሱን ዱፍራ ጋፊ ሄዱ ፉራ ጋፊ ሄዱል ደቢሳ ታንከስቶር
godinaalee wallaggaa lixaa wallaggaa bahaaf qellam wallaggaa keessatti torban darbe hiriiraawwan mormii geggeeffamaaf sochiiwwan mootummaan waraana abaa'o humnaan hiikkachiisuuf godhe jedhan balaaleffachuu isaanii ilaalchise hayyuu duree adda bilisummaa oromoo Bodaawud Ibsaa Asofsiisnee jirra Muktaar Jamaaltu dubbise.
Tibba kana lixa Oromiyaa wallagga lixaa wallagga bahaa fi qeellam wallaggaa keessatti hiriira mormii guddaa daandii cufuu fi sochiilee bal'aatu geggeeffamaatiniin jiraanii hawaasni naannoo sanii kan kaasu gaafileen hawaasni heddumminaan kaasaatiniin jiru kuni rakkoo bu'uuraalee misoomaatiif bulchiinsa gaarii haa hammatu malee heddumminaan kan sagalee tokkoon haala tokkoon wal duukaa dhaga'amu sochii mootummaan waraana adda bilisummaa oromoo dirqiidhaan hiikkachiisuudhaaf deemuun mormina kan jedhu ta'uusaa kanneen ani dubbise haala kanaan natti himaniitiniin jiru.
Woboo hiikkachiisuu wobootti duuluu haa dhaabbatu waraanni uummata keenya ajjeesuun haa dhaabbatu kan jirudha ejjennoon uummati ittiin ka'ee jiru.
Qaamni mootummaa dubbistanii deebiirraa argatan jira?
Qaamni mootummaa nuyi dubbistanii deebiirraa argatan jiru sababiin isaa. Isaanis haala mijeessuu irraan kan hafe waan sirrii kan gochaa jiraniin fakkaatan isaanis deeggarsa kennaa jiru akka wabuu hin qabne.
Keessattiyyuu waraanni mootummaa konkolaataalee gurguddaadhaan deeggarameetiniin sochii bal'aa taasisaatiniin jiran kan natti himan gidduu beegiitii fi gidaamiitittillee waraanni mootummaatii fi kanneen hidhate walitti bu'aniitiniin hanga lubbuun namaa darbuullee dhatu dubbatama.
Haala hamaa keessa jirra beekta aanaa gidaamii bulchiisa magaalaa qaala'aa jedhamuufi.
Maaltu ta'e?
Waraana wayyaanee waraanni guddaa shanii olitti dhufee jira. Gara godina wallagga lixaa gara beekiirraan gara gaangaa gidaamii osoo seenaa jiranii waboo fidaa jechuun uummata hiraarsuu eegalanii sanarraan ka'ee walitti bu'iinsi uumame maanguddoo umurii jaaramaa tokkofaa akka baqachuu hin dandeenye mana keessatti haala tokko rukutan.
Dhimma kanaaf qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf sadarkaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatitti yaalii bal'aa taasiseetiniin jira. Aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa irra deddeebi'ee bilbila isaanii bilbiluullee naaf hin kaasne waajjira pirezidaantii illee eenyumayyuu argachuutti hin milkoofne. Ittaantu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan yeroo gabaabduuf bilbila harka isaanii irratti argadhe walgahiirra akka jiran natti himan. Gama mootummaa federaalaati ministeera ittisa biyyaalessaatti daayirektara daayirektarootii qunnamtii ummataaf indoktirineeshinii jeneraal Mahammad Tasammaadhaa fi ittaanaa jeneraal koomishinar koomishinii poolisii federaalaa malaa kuufantaatiif bilbila isaanii yoo bilbilu kallachiitu hin hojjetu. Ejibbaata barbaacha gaafii kiyyaatiif gama wallagga lixaatti deebi'e. Obbo Abdataa Waaggaarii itti gaafatamaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godina wallagga lixaati haala naannoo san jiru akkanaan natti himan.
Utuu mijataa hin ta'in karaatti walitti ba'anii daakaa keessa darbuun fakkeenyaaf beekiirraa ka'ee gara gidaamitti yeroo waraanni darbu waraanni sunis hidhatanii waan jiranii fi walitti bu'uun jiraachuu danda'a. Sadarkaa oduutti nageenya garuu qabatamaadha. Nama ammaatti kana jedhame wanti nu bira geenye jiru. Ammayyuu dhaamsan asumaan akka geggeessaa tokkotti uummata biyya kanaas ta'e mootummaaf asumaan dabarsuu barbaadu. Amma deebiin kun karaa qulqullina qabuuf ifa galaa ta'e miidiyaatti beeksifamee kallattiin isaa kennamu waa'ee hiikkachuuf hiikkachiisuu irratti uummati akka wal hin jeeqne akka rakkinatti wal hin galchine karaa cufee uummata buqqee tajaajila dhabaa jiru akka hin danqinee fi dhimma kanarraa of qusatanii waan mootummaan dabarsu karaa miidiyaas haa ta'u karaa seera qabeessa akka isaanii hordofaniif dhaggeeffatanii ergaa asumaan dabarsuu barbaada. Mootummaanis dhimma kana ariitiin walitti dhufee akkaataa jalqabeen fixee. Geggeessaa sadarkaan jiru akka hubachiisan dhaamsa kosumaan dabarsuu barbaada.
Qabiyyee ijoo mormiin kun ittiin taasifameetiniin hawaasni hiriira bahillee gaafatu waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaan humnaan hiikkachiisuu hin falminaan hawaasni kaasu kun maalirraa kan ka'e? Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti maaltu uumame jechuudhaan kan gaafadhe hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaati. Obbo Daawud illee haala waliigaltee mootummaa wajjin taasifneen waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti hojiilee hojjetaman hojjechuudhaaf gama lixa biyyattiitti waraana wajjiinii fi hawaasa wajjiin illee haasa'uudhaaf hojii bal'aa hojjetaa turreedhaan dubbatu garuu gidduutti rakkoo uumameen danqaan dhufee isa kanatu dhawaataan as dhaqqabeedhaan illee naaf kaasan.
Guyyaa lama dura ergaa waltaane wal haasofne baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara sanaatti maalii fi nuun galu. Obbaa keenya illee gufachiise kuni lola ta'ee naqamte geenye nuti waan nagaa akkasaatti walta'insa keenya xumurannu kana uummata keenyaaf ibsine dargaggootillee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatu jiranii kana hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraate. Kanaaf uummata siviilituu rukutamee ajjeefamee bobbaa godhamee lolatu godhame bobbaan kun baay'ee maasii guddaa meeshaa guddaa kana deeggarameedha. Maaliif kun barbaachisee fi uummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffamaa nu galaa jiru. Iccitiisaas itti warra mootummaa irraa badraa nullee bobbaan keenya gufatee gara Finfinnee deebinee mootummaa wajjin wal gaafanna.
Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan koree waliinii kan dhimma haala kanaa irratti hojjetuu fi rakkoolee wal hubannaa gidduu kana jirullee furuu danda'u hundeessaniitiin kan socho'aatiin jiran ta'uun isaa irra deebi'ee himamaa tureetiin jira. Haa ta'u malee hojilee koreen kun gadi baaseetiin sabatti himu caala ibsa gamaagamanaan qaamoleen lameenuu taasisantu garaagarummaa gidduu isaanii bal'iseenillee kan dubbatan jiru. Kanaan duras muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed addi bilisummaa Oromoo waraana hin hiikkadhu jedheetiin kaasa jedhee hin amanu jechuudhaan yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Waan amma ta'e kanaan wal qabateellee addi bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa gama miidiyaa hawaasaa fuula feesbuukii isaatiin ibsa baaseetiin jira. Hardallee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gaafiif deebii Oromiyaa Broadcasting Network waliin taasisaniin barreeffamni fuula feesbuukii OBN irratti maxxanfame qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin hidhateetiniin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti uummata dararaaf saaxilaa jiru saffisaan harka isaa gabaabsachuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsuu isaanii barreeffamaan taa'eetiniin jira. Obbo Lammaan itti aansuudhaan illee mootummaan gochaa kana obsa guddaadhaan ilaalaatiniin akka ture kaasanii ammaan booda nageenya uummataatiif heera kabachiisuudhaaf ni hojjetallee akka jedhaniitiniin dubbatan barreeffame. Uummannis ta'ee jaarsoleen biyyaa namoota dhimma kana keessaa harka qaban akka dhaaban waamicha dhiheessuun gara nagaatti akka deebi'aniif gahee isaanii bahachuu akka qabanillee obbo Lammaan OBN'iif himuu isaaniitu barreeffame. Koree waliinii dhimma kanarratti hojjetu osoo qabdan waltajjii irratti haasa'uu dandeettan osoo jiru maaliif ta'aniitiniin dhimmicha mari'atanii furuumannaa gamaagamanaan isin lameenuu ibsa baastaniin kan gaafadhe hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nuti inumaayyuu ibsa miidiyaa irraa baay'ee fagaachuu barbaannaa garuu darbee haaloonni nu dirqisiisanii kan kenninu ta'ullee koree waliiniitiin haasofnee rakkoo kana furuutti amanna jedhan.
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirru. Uummatni garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baatanii ibsa maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirrii kan jennee hubanna. Miidiyaa irratti bahamee waan kun akkasitti afarfamaa. Koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwannee hojjetuu jirraachuu hubanna otoo hojjetamaa jiruu gama tokkoon akkasitti ta'uun waan dhokataan taane waan uummatti lafarratti argu yaaddoo walii galaa ka'uume kuni maaliifin ka uummatis nutis gaafannuu fi mootummaan deebitti kennuu qabudha.
Boodaa Ibsaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo gaafiif deebii kana. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota kennaan baay'ee isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaatiin hin jenna.
Fayyaa ta'e.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul irraa uummata buqqa'e kan ilaaleen pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo lamaanii Finfinnee keessatti walga'ii geggeessaniiru. Rakkoo uummata 100,000 jireenya irraa buqqisee jiru furuuf jecha pirezidaantiin bulchiinsa naannoo lameeni waajjira pirezidaantii Lammaa Magarsaa keessatti erga walga'anii booda tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii OBN gabaaseera. Jaalanne dhiyeessa.
Pirezidaant Lammaa Magarsaa akka jedhanitti gam lameen irra miidhaan dhaqqabuu fi saaminsi qabeenyaa manneen gubamuuf miidhaan qaamaa akkasumas kan lubbuun namaa darbe ta'uu dubbatan. Bulchiisa naannoo lameenii waa'ee nageenyaaf misoomaa irratti wal deeggaruudhaan walii wajjin hojjetaa akka turan uummanni gam lameenis bara dheeraadhaaf walii wajjin akka ture dubbataniiru. Rakkoon uummataa fi mootummaa lameen gidduu akka hin jirres ibsanii harki caalaan furameeraa jedhu. Amma garuu jijjiirama argame danquuf humnootiin hojjetan jiruu jedhu pirezidaant Lammaan.
Oromiyaa ka misraaquu waganuu gaar hin diggaach, ka dabuubuu waganuu gaar hin diggaach, ka mi'iraab gorobeet hizbuu gaar hin diggaach.
Oromiyaan lammi isaa gama bahaa gama kibbaa wajjiin akka walitti bu'u, uummata ollaa gama dhihaa wajjiin akka walitti bu'uuf shirri kijibni ammeenyaaf haxxummaan geggeeffaman ammayyuu akkan dhaabanne argaa jirra.
Garuu kan daran rakkoo kana hammeesse humnoti hidatan interkamfi hogganota ratti fudatame jedan kannen gocha hammenya gaggesun ummata walitti busan kun sera duratti akkadiyata jiran obbolamman dubbataniru gochira watame ummata gamlameni kambakka buu miti qanessa da kajedanimmo presidenti bulchisana no Benishangul Gumuz obbo Ashadi Hassan Turan ummato talamen wan walitti busu tokko yu akkanjir barrera itinka umsasa qorachudan hatattaman ummanni qeetta kadeebiu ni hojjanna jedan
hizbu ahun andan dalfon fominna yakchutan kusawoch moqom allabacho selezi ehenin
tutukkan darbe mudatu kawalitti buinsa ummata kasisan qabachu qabu kanaf ogganisa darkasa darkanjiru garbuwe ummata mariyachi sudan kannen qeofira buqan debisu qabna
dandile cufamu kan ilalen gamlamenin hojino jetamu qabu yero gababa kesati tumurame dandilen banamu qabu jedan president Ashadi Hassan nanno ummanni rabuqan umnoti negenyan egama akajiranis dubbataniru ummanno romo bulchisa nanno Benishangul Gumuz kesajiratu afan ofin akabaratan murtesunsas ipsamera
Lota Boranatti baati tokko duralliyu polisi Somaliatin geggeessamen kannen godina guji baha anali balitti baqatan hala sankee sijiran soran warra lafaati motumma nanno oromiya dubbise kajimata dabarsi gabaase irradeebina
ayla mabarato len soran ala xeeti warra honene bisani yu narganne jeda gandi siminto xeesa kan jo lembo
rakon manan o malen kam ne di bukane la baba kan am do fenu lalu len kam wan di di nam afrika ti na ku da ta be ala bobo ta yo le na ta gan ne ko ta gan ne la masaji iko narma juntano
warre honene gaforan liyu police khan bakanne armdum neger akwarje dutti worane kannan bakachin sunene gan sadi asitti yo kanum tidedebi worran mantan gan siminto jiru honene abba warraq dibisadi nyatarugati inqamnu dipo guddo khejirajel wargobate tataw bilmilan arga dubbis nama mantan dubbisu jiru honene abrokotun nichat abrokon bulcha gan siminto anali banjeljira bulchan gan khana abba rokotun nicha yorey fon bilbele fille arallo lan bisani narganne arallo kum khanjirajel
san udu namallenu
isan namagamam nami warana kana khum bakachis
nami warana kana khum bakachis amma siminto arda gurqoradan jirra nu mani fadi khunamma hayane yani khulle mani gara bahuri jira tijar yani khulle gandi qorati desa wori de khulle mangar bidda ahuri sentama kafin ga katiyar buru ne hulu ya de saba katena tolide de amma le de sirani nanno funangiri ki kullun bata ce wuri de de amma le dan qurati de sagadi de de sore sirani nanno hok bata kullun dan nama sai ta de ga karin ga asirat barka guba nanno urgulle rakan gudani da saka wuri de de fati ya goci warra kuma me wuri de sani garnama kum shani fi garbin da de ga karin ga amma
tiwaranji to koje la mandurati
kito ko koje la mandurati nanno alo yana tafan maka da lata nati warani gudani da jifame nanno akini warera ni akida bri to kundura kanama afani kula laga su kana fanka tar burulle tin dele warani kun ne kun nam ki san bakata wori de gamma fa ga tiji
lafti am misan ke sabatan sun ni lafam wora walir rada ba jadan irra de bitani sun tamoromiya mo taribi
la foromiya la har la har su ko tanne wadda der tu ri tenne on hena mi sikke jira ana madu fi tan mo rante ila fagu ka wal gar al le kuno u fure ga jira jira an male wandu fi gaddi sai ni idan madu wa ka fure ne ta angirtu amma le de fannan jirtu ji bori fin ta ta duran ke fari amma le de bitai ramli sabi bitai ani amma le ka tar goro ku amma le ida wala garra wadu ya jine namu kuno u fure ga akan mi shiki bula kan mata male fure ga jir
ya chu waranu mane liwi police khaduri khan
ee waran ha ta ma kan amma le di faran namu di fadi amma le ko u bira bu sana amma kan di kan matariye to kifti imbu ta karab de kan nan imbulam
amma
hatta karelle masara gurda ti kale ko nubre to kaga utta ka huma ila wadda warnamu mishi kum khedda ba sijalla baka ufre ko jira
male am duro amma to ni qawwe walta ba tinjirto
ni woni khalas jira ngadda wala andi ni jirtam
tani na kawalta baka tan ko ni en
laftan magar ati to tiro la borna jalla ni to kulle ke sinji nanno hada turba mag shaddeti ha borni woni fafate ko batkhan
warri hun warri liu police je tun yo hadu en
yaro dunanno te tana nu borna ti alak wa magala ma ka guba ti jalka de hag khara dono demu e kas ti dusan lafsu lafballo lafballo tan gute ka bate akka konya wal ka bate kana gusen wada nu borna hamal na magibi njuru fada mo amma ne ge yana ka guba ti
ganna gam ko wanni hun
hada ci ngana hadi firo jira mantan kullum borna ko fada na la ci da filo lum borna ti fe dono fitu acci ga fa ti nani ba ka ji ga fa ga fitu wad
abdo abdo ko tunicha bulcha gandi siminto tan je chojira abdo ko gudo sigala te fada warri jeri kana mo biro le oromia khaysa obbo garremo olika itana commissioner commissioni soda bala oromia dubise bilbil ethiopia argudo namriba agdika to kolo defen obbo garremo guddo sigala te faddat arda war godena guji baha ana liban ganda siminto ke jur dubise warri kunen warji to ko fjila mandurat warani liyu police ganda heddu ke sabaqachi se wiya furname bisana narganne awani jolle njalabot dubise jars ganda jatama dubise bulcha ganda dubise warri cofta fanum to kudubata rakko hamtu ke jira jadan man kum qabda fan gababon
tamatti wan gul kulle sadde rakko nadda jiraate halam je sun danda ma garu amma je hutti namoni gargar sajalatte amma tamani gargaramu qaban kan dukkanis kan mo eron dumara ko daddati ni ankan nya ta saate laman marsani afrafan amma de ma jira ani diganis da galate je che ko tigo dinale hun da ke sa gara milyona la matu ta sabde ti kan ta uji aji an dile dan namoni koranno dana daban de mafi kana ko hayu miti gargar si ohe ganno himmona norra nagende rat ye sine ke nyu dira isan ne ga kawun dan do kana radar be mora ko nadda jira te ga fanne da ne ga kawu dan de
waru honeni agiji tokko asiyu wan to ko yu nar ganne jana digi tokko asiyu ku warran qab dammo yo kana mo godin ra ode fanno nar ga tammo ana ra ode yu sanin imban mo digi tokka kamid biron te sane kubin qabatin warra kana jire na ma khanke jiru khanke
anan godin ne dinna kana addabase yero rakkona kasijir udafen ne jisa kana fega isane mali fakka turso na de sanna argan ratun de men ga fanna kulkulle sanne dugu marakko satla mane bitanan da ne ga kawoda anga amma tigaru rakko adda kama atena kasse kana rakkon je je ni wan ne xishan injiru
tanum libani sun kesat wolmatti o yude bi sanne morane liyu police bakacci seten acciru kum shani fibbi sadde bilibiliti obba gudda namri ba wan biiti dun kee jirtu tum dada chaane re fanna nagaan no bula sora la xete
Radio Sagale America sambata afdilbata tamsa sagama satellite nail satin dabarsu kanarra kanuman tumura qopi boritin walit debina nagat an tujube horat
This program has come to you from the Voice of America Washington voice of